I just only forgive. What's he give a shit? Drizzle won't go out, say masisti. Nasisi believe. Weshinda bono kumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. I just only forgive. What's he give a shit? Drizzle won't go out, say masisti. Nasisi believe. Weshinda bono kumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. Kama polythene. Polythene bag. Achana na mimi, ukinipata kani mezubam. Chana na believe, kama yuko siyezi bamba club. Vikombe kambili, za keg na jabe angu joni enough. Cheki mijon mekata, kujimaliza na stress. Kwa nini lazima, nishinde nimebembelezana. Na makali zimeja club, ndio maana mi wana issue za kutrust. Siyezi kubelieve, na in fact, huko na kicha. Kwa unadhani niwe peke yako huku ndio umebeba. Atos poni forgive, wasi give a shit. Drizzle wongo usema sisi, na sisi believe. Weshinda pona ukumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. Atos poni forgive, wasi give a shit. Drizzle wongo usema sisi, na sisi believe. Weshinda pona ukumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. Kasa ulika kama polythene. Polythene bag. Ni evident utawa infata nikijali any day. With no regret na jwe kuhusu banda isema every day. Mili kata kwa mini watu jubado hata kubetray. No delay wanageuka Judas bila hata kuhesitate. Anyway usipimwe na mse kila mtu anadai kugain. CJ witness usaidizi yoyote imeenda bila kupeo. Sini mistake, misi advisor ni mafax. Niona state cause at the end utawana mse yoyote ni dunia na we. Atusponi forgive, wasi give a shit. Drizzle wongo usema sisi, na sisi believe. Weshinda pona ukumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kibita kuna mtu atawai kutaka. Atos poni forgive, wasi give a shit. Drizzle wongo usema sisi, na sisi believe. Weshinda pona ukumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. Kasa ulika kama polythene bag.
Lasi wakana ponga matope. Jukana dhani, mina jali. Nakapendi kutumia Colgate. Kasikia rufi ya shunde, akiacha mdomo wazi. Nasikia kana bonga matope. Jukana dhani, mina jali. Nakapendi kutumia Colgate. Kasikia rufi ya shunde, akiacha mdomo wazi.
Atos poni forgive, wasi give a shit. Drizzle wongo usema sisi, na sisi believe. Weshinda pona ukumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. Atos poni forgive, wasi give a shit. Drizzle wongo usema sisi, na sisi believe. Weshinda pona ukumbuke ukibita kuna mtu atawai kutaka. Juo ukibita kuna mtu atawai kutaka. Kasa ulika kama polythene bag.